Coldplay jams.
Yes, everything spicy. Hey.
It's Dream Chasers Entertainment.
It's a Bandai.
Banza Nation Music.
Manager Ibrahim. Banza Nation.
Child.
Rash on the beats.
Biggie my
Moto ni Nolanda na sana I suppose. Isa fake maningene chikuli ma backstab. Music ili mu blood kakare na ftampa. Dine okupia monga month October. Kurusha tinarusha Banza Nation itapisha. Choka munjiranga supiriva isha. Munuzi ndine graduate example kafundi. Niba ngono ma preacher benze na idea. Iti flow yanga ni spear monga asekai. So baza pa full of prime walai pilaya. Iti musapoka mutanda imwe wakasai.
Bigi maiseka nye itu alirusha. Iwai gani boundary tuwalibika. Ni Banza Nation mwana mkubeka. Hey, haikona loko muintani no Holanda na son. Nino Holanda na son. Woman chase. Nino Holanda na son. Ikara si.
Shut up.
Hey, vile wabasi.
Shut up.
Ukulanda na ndengekeche.
Shut up.
Ungari stike nile kambeche.
Shut up.
Landa Kiales, Eros Tiran and Fiales, No Landa Nasana Bakaidis, Sheta, Way my Takanya Twali Rusha, the Wai Gani Boundary Twali Bika, the Banza Nation Mona Mukubeka, hey, I gonna no Kumuintani No Landa Nasan, Nino Landa Nasan,
Panik Chan. Kushistika mundu tuwa hivika no langa. Action speaks louder ni no lando. Kutukonka mo ni no laka na sana. Kumwezi tuwa hivika no landa na sana. Shingila chila vushiku ni te sana. Kuvwata wata futi te sana. Kufuko kuchile chushi chafu katolika. Notalika na sana na baba katolika. Bavele vele tabangoza nilia shilia makofi wangwele ngwele tabaposo. Kuchila tuba kala vena valwishe chopu. No landa na sana vona valishe chopu.
Bigi maisha kanya itu alirusha. Ni waga ni boundary itu alibika. Ni Banza Nation mwana mkubeka. Hey, haikona na kumuintani no landa na son. Ni no landa na son. Ni no landa na son. Les apantaj. Manager Ibrahim. Yufi commander.
Eat a pound.
Ya pimps paluasha, era posiabu, era va mongolo, pasi muevo.
Timu kuchalo takwaba nuku tuishika nava na boss walas. Tishina ya mukamba ni Joe Walas. Youth commander Budupan.
Ha! Gaza City Italian. I'm American. I'm a Russian. Tuare.
ColdplayJams.com.